Asiqhubekene kuma kwesikhashana sisakhothamisa tinhloko tethu ukuthi sikhuleke. Futhi manje tinhloko tethu tikhotseme futhi ngethemba ukuthi tinhlitiyo tethu tikhotseme futhi. Angathi ukuthi bangakhi ekhathi lapha kusihlwa labangathanda ukukhunjulwa emkhulekweni ngalokutsite lokukhethekile na. Ungasiphakamisa sandla sakho uthi Nkulunkulu ngiphe kusihlwa lokho lengikufunako. Inkosi inibusise. Babe wethu wasezulwini, njengoba manje sisondzela ngekuthi thoba kulesihlalo lesi sebukhosi lesikhulu semusa. Ngekukholwa sihamba siyongena kukwangale lapho uNkulunkulu netingelozi nemakherubi nalo lonke libandla lasezulwini kubuthene ndzawonye. Ngoba wathi kungeke kube khona ngisho nangcethe lowela phansi angamati babe wasezulwini. Wathi kakhulu kangakanani ke lapho emakhulu ebantu akhothamise etinhloko tawo futhi babita wena mayelana neticelo letikhethekile. Babe buka phansi etikwelive lelidzingile kusihlwa ngoba sibantu labadzingile. Futhi ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi ngenxa yekuthi sibuthene lapha futhi siveta kuwe kukholwa kwethu kuNkulunkulu lophilako lophendvula umkhuleko. Sesiphumile emkhathini welive lalaba ngakasoki enhlitiyweni nasetindlebeni. Saphumela kuphila impilo lehlukile nekuphila ngekuvuma kukholwa kwethu kuwe. Kusihlwa siphakamisekanda tethu futhi sithi singulabadzingile. Nkulunkulu lothandzekako phendvula sonke seticelo tabo. Bese ke babe sikhulekela ukuthi usivakashele kusihlwa evini. Sita lapha ukuthi sicondziswe, ukuthi sicondze. Kuze sathi nje ukuthi sifanele siphile kanjani kulolu suku lwamanje. Ukuthi sibheke kuphi, ukuthi sendeni. Ngoba siyati kufika kwenkosi sekuyasondzela. Ngekusho kwato tonke tibonakaliso baprofeti labatisho ngaphambili. Sisonzela esikhatsini Nkosi lapho ukukhululwa lokuphelele kutoniketwa abantwana bakho. Nkulunkulu makuthi thine wonke ngamunye sibe lapho babe. Kwangathi kungeke kwaba khona namunye losilelako. Leyo injongo yethu yekuba lapha Nkosi. Siyakuthanda futhi sitama kulungiselela lelo hora. Khuluma kithi siyacela futhi kusihlwa futhi uphilise labagulako. Bonke labagulako nalabahlaselekile kulesakhiwo sikhulekela ukuthi utobaphilisa Nkosi. Futhi ikakhulukati labo labanetidzingo takamoya. Sikhulekela ukuthi utosinzisa wonke umphefumulo lolahlekile. Gcwalisa lonke likholwa ngamoya loyingcwele. Futhi vuselela kucina nemandla kubantwana bakho labakholwako. Siphe letintho leti babe. Sicela kangaka ngoba wasitshela ukuthi sicele. Celani ngebuningi. Celani tintho letinkulu letinengi tato kuze inhlokoto yethu igcwaliswe. Futhi sicela egameni la Jesu Kristu. Amen. Ningahlala phansi. Impela lena ngithi inhlanhla lenhle kakhulu kusihlwa kubuya lapha ngembili futhi lapha kulesi sikolwa lesiphakeme. Kubhekana nalabantu laba labakahle lokuthene ngaphandle kutolalela livangeli. Ngicela umusa uNkulunkulu ukuthi ungisithe ukuthi nginitshele liqiniso ngangoba ngilathi liqiniso. Usengawuvala umlomo wemuntu ngalokufanako njengoba wenda emlonyeni libhubezi. Futhi kube bengingake ngetame ukuthi ngisho noma yini leliphutha futhi lephambene nensandvo yakhe. Umkhuleko wami locotho ukuthi avale umlomo wami ukuthi ngingakusho. Ngoba eqinisweni ngifuna kuba sezulwini icoko lwami. Futhi bengayuze ngibe lapho futhi ngaphandle kwako konke lokho bengiyoba ngumholi wemanga umuntu lothite lowente lokuthite ngemanga. Uma ngikwenda kungoba angathi kwehluka. Inkosi nibusise. Manje kusasekuseni uma kuba inzandvo yaNkulunkulu ngihlosa ukukhuluma ngesifundo umshado nedivorce. Futhi sethemba ukuthi ndawuta futhi nilethe emapenseli enu nemaphepha. Singeke sithathe isikhathi lesithe, kodwa nje ngitothanda ku. Leyo bekuyinhloso yami yekuba lapha kucala e-Indiana ukuthi nganethembisa lokho. Futhi ngitowetama kusasa ekuseni, uma ngingawutholi kusasa ekuseni, ngitowuthola kusasa ebusuku. Kodwa ngitowetama kusasa ekuseni uma inkosi ivuma ukukhuluma ngalesifundo. Imicondo lemibili lefanako futhi kwangathi uNkulunkulu angasisita ukuthi sathi ukuthi yini liqiniso. Kwathi nje ukuthi yini liqiniso ukuze sikhone kuhamba eqinisweni nasekukhanyeni. Si Niyati, bengivamise kuba nemngani lomdzala lolikhalatsi. Wathi kimi, wathi, mina kathupheli, wathi, angifuni ngikhathathwe emfuleni. Wathi ngifuna kuba nelitikiti lami esandleni sami. Futhi uma inkwela ikhala, angifuni ngikhathathwe lapho. Ngicele inkosi esikhathini lesidze lesendlula, uma kukhona lokuliphutha, angikulungise khona manje. Wathi ngoba kuyoba mnyama kube nesangcotho ngaloko kusa lapho umkhumbi udonsa uphumela kulolunye luhlangothi. Wathi angifuni indlo letangiphathamisa, ngifuna kukulungisa konke manje. Kuloko lesikukhonela lapha, sizame kulungisa tonke tiphathamiso kuze sikhone kuhamba sikhwele ngalelo hora. Manje anginokhuluma kini isikhathi lesidze kakhulu kusihlwa ngoba sinetinkonzo letimbili kusasa. Bese ke ngisuka njalo kulenye indzawo ngiye kulenye letinye tinkonzo. Kodwa manje encwadzini ya Deuteronomy ngifisa kufunda kusukela esahlukweni selishumi nesithupha emavesi ekuqala lamathathu a Deuteronomy sahluko selishumi nesithupha livesi lekuqala kuya kulesithathu. Gcinani inyanga ya Abibi futhi nigubhe iPhasika. INkosi uNkulunkulu wenu ngenyanga yesine ya Abibi. INkosi uNkulunkulu wenu yanikhipha eGibhithe ebusuku. Ngako niyonikela ngePhasika enkosini uNkulunkulu wenu emihlambini yetimvu neyetinkomo. Enzaweni inkosi leyikhethile kubeka ligama layo khona. Manje sisihloko sami kusihlwa ukuthi indzawo lekhethwe nguNkulunkulu yekukhontela. Uma nicaphela inyanga ABAD B lapho ingu ichaza amabasa. Inyanga yamabasa ngiyo labakhishwa ngayo. Futhi manje indlo lengakejwayeleki ukuthi sine kusihlwa njengetikhonti kaNkulunkulu kulolu suku lesiphila kulo. Futhi sithola leminingi kakhulu imicondo yebantu lehlukene. Futhi nangabe nje kusenemicondo lehlukene mayelana nendlo, kunemibuto lehlukene. Kudofanele kube nempendvulo yinye yeliciniso kuwo wonke umbuto lobutwako. Kube bengingabuta umbuto, yini lena na? Yebo-ke, bebatothi lideski. Lekwendani na? Niyabona na? Manje lapho lomunye angahle athi akusilo lideski lipulango. Yebo ke lipulango kepha noko lideski. Niyabona kufanele kube nempendulo leliciniso kuko. Futhi kube bengingabuta umbuto nganoma yini kufanele kube khona impendulo leliciniso. Kungaba khona lokuthithe lokusondzele kuyo kodwa kufanele kube naleliciniso impendulo leconze ngqo kuyo yonke imibuto. Ngako ngalokunjalo wonke umbuto lovukako etimpilweni tethu kufanele kube naleliciniso impendulo lengiyo. Futhi manje namuhla siyakuva kushiwo labaningi kakhulu bebantu bethu emhlabeni namuhla. Njengoba ngithunywa senkolo, ngithathela uhambo lolunengana ngewela lwandle nasemhlabeni jikelele. Ngixhumane netinkolo letiningi letehlukene. Njengabhuda neyamohamed nemasithi nemajains nani lokunye tetinkolo temhlaba. Bese ke kuba kusekhathi lapha ku-United States yethu lucobo nalamanye emave langaphandle ngihlangana nawo onke lamabandla ethu lehlukene. Njengamabandla ethu emahlelo uqala ngeRoma Katolika yakuqala bese ke kuta kuGreek njalo njalo nemikhuba yemasonto leyehlukene bese ke kuya phansi kungene yonke iminyaka yemahlelo lamaProtestani lehlukene lengemakhulu la imfica nento. Manje ngalinye lawo kusobala ungawubona umcondo wawo futhi ngeke ngiwasole. Ngalinye litisho ukuthi aliciniso, aneliciniso. Nebantu losonza kulawo mabandla ufanele akukholwe lokho. Ngoba sekagcumeke etikhongwane esiphethweni sawo siphetho sawo saphakathi kuloko kufundzisa kwalelo bandla. Futhi ehlukene kakhulu lelinye kulelinye kuze kwente imibuto lengemakhulu la imfica nendlo lehlukene. Ngakho ke ngekuba khona kwemibuto lehlukene lengemakhulu la imfica nendlo kufanele kube khona yinye impendulo lengiyo. Futhi ngidothanza ukuthi sine kusihlwa njengoba kukuthi sitama kuya ezulwini nekuhlangana nenkosi yethu Jesu lesimthanda sonke ngithanda ukuhlola emibhalweni ukuthola lokho manje uma kungumbuto weBhayibheli khona ke ufanele ube nemphendvulo yeBhayibheli ayikafanele ivele ecenjini lemadoda nakunoma nguyipi inhlanganyelo letside noma kulokutside lofundisako noma ehlelweni lelitside ifanele ivele embhalweni ngqo lapho indzawo yaNkulunkulu yekuhlangana ikhona yekukhontela futhi impela anguNkulunkulu kunendzawo yekuhlangana zawana tside lahlanganela kuyo manje siyathola lapha kuthi kuDeuteronomy lapha ekuqaleni Moses uphindza ulandzisa umbhalo into lebeka batshele tona ukuthi beka bakhiphe kanjani ngalomkhulu umkhono lonemandla baphuma eGibhithe futhi bekacale wabakha bebabitwa ngebantu baNkulunkulu baze baphuma eGibhithe base ke babitwa ngelibandla laNkulunkulu ngoba libandla lingilelihlanganako noma ecinisweni libandla lichaza lababitelwe ngaphandle labo lababitelwe ngaphandle futhi baphuma eGibhithe kuze babe libandla manje uNkulunkulu wabatshela ngesikhathi ba ngaphambi kwekuthi bakhe lithempeli nanoma ngikuphi labakwenda ngitokhetha indzawo yokukhontela kwami futhi ngitofaka ligama lami kuyo futhi nguleyo ndzawo kuphela uNkulunkulu layo ke ahlangane nanoma ngubani kuyo yayingekukhetha kwakhe lugcobo wakhetha indzawo yakhe futhi lapho akhetha khona indzawo yakhe wabeka ligama lakhe livesi lesibili lapha liyasitshela lokho bekatobeka ligama lakhe endzaweni lebekayikhethele abantu ukuthi bamkhontele kuyo manje lokungiko kuko ngiloku sifuna ukuthola ukuthi leyo ndzawo ikuphi nemicondo lengamakhulu la imfika nento lehlukene njengoba siyayendlula yonke inkolo yemahedeni futhi nje sikhuluma ngenkolo yebuKristu lokhu kuthi ngiyawavela emahedeni noma kube bekungenjalo impela bengingeke ngiwelele lapho futhi ngikhulume nabo kodwa basephutheni uKristu ngiyona ngolo kuphela leliqiniso uKristu futhi ngikusho lokho hayi ngoba impela ngumKristu ngoba ngikholwa ukuthi lokho kuliqiniso ngiyona ngolo kuphela leqinisile sengike ngaya ethuneni lapho lihashi lelimhlophe lintshintshwa khona njalo emahoreni lamane lapho Muhammad umPristu omkhulu ne Nemholi emva kwaKristu impela bekathathwa ngekuthi ungumprofeti futhi angingabathi kepha beka nguye nje emva kwabomnakabo bakaMakhabi kepha ngesikhathi ba wafa washo ukuthi uyovuka futhi anqobe umhlaba wonke manje cishe njalo emahoreni lamane bantshintsha bogatsi futhi bagcina lehashi lelimhlophe ethuneni lakhe sebakwende iminyaka letingulungwane letimbili bambheke ukuthi avuke futhi anqobe umhlaba kodwa niyabona futhi hamba uye kuBuddha Buddha bekaphila eminyakeni lengemakhulu lamanengi cishe emakhulu langemashumi lamabili nakuthi eminyaka leyendlula uNkulunkulu waseJapan futhi ngakho bekasathi setimfihlo tekudzabuka kwetinto tonke letikhona into lethi ayifane na Confucius njalo njalo kodwa bonke laba bacambi njalo njalo bonke bafa nekwati kwabo timfihlo tekudzabuka kwetinto tonke letikhona futhi wangcwatshwa futhi usethuneni kodwa uKristu lobaphiwa nguJesu Kristu kunelithuna lelingenalutho Waba nguye yedwa umuntu lowake wema emhlabeni futhi waphila futhi wathi nginemandla ekubeka kuphila kwami phansi ngibuye ngikuvuse futhi futhi wakwenda futhi uyaphila namuhla futhi siyathi uyaphila ngoba unathi futhi uyatifakazisa ngetibonakaliso nemimangaliso lephathekako lethembisa ukuthi uyoyenda kukukhombisa nangekuthi njengensika yemlilo leyahola abantwana bakaIsrael batsabula ehlane inathi namuhla sinaso ngisho sithombe sayo lesithethwe enda tibonakaliso nemimangaliso lathembisa ukuthi iyodenda kulolu suku sibona onke emavi lawethembisa abonakaliswa kulolu suku Ngakho ke wonke umhlaba wemahedeni awukho ndzawo uKristu manje njengoba kunemibuto lengamakhulu la imfica nento mayelana nekuthi uNkulunkulu uhlangana kuphi uhlangana neMethodist noma uhlangana kuBaptist futhi uhlangana kuloko nalokunye manje kunemibuto lapho Ngako wonke umuntu fanele afune insindiso yakhe luqobo ngekwesaba nangekuthuthumela. Kodwa kusihlwa ngifuna kuzama kuthola futhi ngifakazise embhalweni ukuthi indzawo lengiyo ikuphi lapho uNkulunkulu ahlangana khona futhi akhonde nebantu. Kuthi uma leyo kungiyo, leyo ngiyona ndzawo kuphela layo ke ahlangane kuyo. Manje sithathe lesihloko kuDeuteronomy. Kuligama lesigwekhi lelinetinchazelo letikambili noma lichaza imithetho lemibili. Ligama lesigreki Deuteronomy lichaza imithetho lemibili lehlukene. Kuthi nguloko nje uNkulunkulu lanako imithetho lemibili lehlukene. Kuthi lomunye wayo ngumthetho wekufa nalomunye ngumthetho wekuphila. uNkulunkulu unemithetho lemibili. Kumlandzela nekumsebentela nekumkhonda kukuphila kuwenqaba kukufa kunemithetho lemibili kuNkulunkulu manje lomunye waleyo mithetho wawatiswa eveni entsabeni yaseSinayi uNkulunkulu wawunikeza Moses naIsrayeli umthetho kungesiko ukuthi umthetho bewungabasida kodwa umthetho kuphela wawukhomba kubo kuthi bebadoni kwaze kwaba nguleso sikhathi bebangathi kuthi sono kwakuyini baze baba nemthetho ngeke kwaba khona umthetho ngaphandle kwesijeziso umthetho awusiwe umthetho ngaphandle kwesijeziso njengakho ke kweca umthetho kusono nenkokhelo yesono ikufa njengakho ke uNkulunkulu aze abentele umthetho kwakungekho kweca lokwakubabelelwa kubo kube kude umthetho lapha lothi ngeke ugijime ngetulu kwemamayela langemashumi lamabili ngelihora lapho ke bewungagijima emamayela langemashumi lamabili ngelihora kodwa nangabe kunemthetho lothi ungeke ukwende khona-ke kunemthetho nesijeziso emva kwawo manje kufa umthetho wekufa kwakuyimiyalo leyaniketwa entsabeni yaseSinayi lebeyitshela umuntu ukuthi bekazoni futhi kweca umthetho kaNkulunkulu bekafa kodwa kude insindiso emthethweni wawuliphoyisa kuphela lelalingakufaka ejele wawude lutho longakukhipha ngalo kodwa-ke wase uniketa lomunye umthetho lapho kwakusentsabeni yaseCalvary lapho sono sabalelwa kuJesu Kristu futhi lapho inhlawulo yakhokhwa futhi hhayi ngaphandle kwemthetho kodwa ngemusa nisindisiwe ngemusa wankulunkulu ngekumiselwa ngaphambili kwekwadi ngaphambili kwankulunkulu kwekuba khona kwakho manje sibona le mithetho lemibili Deuteronomy akhuluma ngemithetho lemibili kwakunemithetho lemibili munye kwakungumthetho wekufa nalomunye umthetho wekuphila kwakukhona futhi tivumelwane letimbili tinikwa bantu sitokhuluma ngato ekuseni sinye sato sanikwa Adam ngembandlela uma wenda loku futhi ungakwenti loko kodwa lowo mthetho wephulwa Adam Eva wakwephula loko ensimini yase-Eden wase ke uNkulunkulu wenta sivumelwano sesibili wase usinika Abrahama leso futhi lowo mthetho wawungenambanzela akusiwe kuthi wenteni noma kuthi utokwentani wathi sengivele ngikwentile loyo ngumusa Loyo ngumthetho wekuphila. uNkulunkulu wakwentela Abrahama nentalo yakhe emva kwakhe lokho. Lokho kubuthi konke kwentalo yaAbrahama. Njengoba iBhayibheli lasho wonke Israyeli utawusindziswa. Kodwa lokho akusho emaJuda. Njengoba Paul athi loyo Israyeli longekhathi noma Israyeli wangephandle. Wangephandle njengoba sakhuluma ngako ngalobunye busuku. Bekubantwana ba-Isaka ngekutalwa kwekulalana kodwa umthetho kaNkulunkulu wawungaKristu lokwakuyintalo yebukhosi ya-Abrahama kuthi ngemusa wonke Israyeli usinzisiwe loko kukuthi konke loko loku kuKristu kusinzisiwe konke sivumelwane sesibili sankulunkulu kodwa tonke letindlo lethu bethi sithundi sangaphambili saKristu manje caphelani livesi lesibili livesi lesibili lapha kuDeuteronomy welishumi nesithupha ukhonde enzaweni lengiyikhethile manje ufanele umkhonde uNkulunkulu wathi enzaweni lengiyikhethile hhayi lokukhethwa ngilomunye umuntu kodwa lengiyikhethile manje uma uNkulunkulu akhetha inzawo kuyasifanela-ke kuthola kuthi wathini ngayo nekuthi ikuphi na ngifuna kuyithola ngoba eqinisweni ngifuna kumkhonda Songa silapha kusihlwa kumkhonda sihlethi lapha kusihlwa njengeMethodist iBaptist iCatholic bakazwa kaJehova iScience yebuKristu nabo bonke kodwa sonke sifuna lokutsite sifuna kwathi liqiniso iBhayibheli lathi niyolathi liqiniso neliqiniso liyonikhulula lo munye umuntu ungeke wathi ukuthi wentani awathi ukuthi kwentiwa kanjani uze wathi ukuthi kwentiwa kanjani awathi ukuthi utokwentani uze wathi ukuthi kwentiwa kanjani njalo ufanele wathi ukuthi wentani nekuthi kwentiwa kanjani lokhu kusikhombisa ukuthi uNkulunkulu unendzawo yekuhlanganela yethu quantity yakhe endzaweni letsite leyodwa kuleyo ndzawo kuphela uNkulunkulu uhlangana nethi quantity yakhe manje futhi indzawo la ikhethele ethi quantity yakhe washo ukuthi uyobeka ligama lakhe manje ake sifunisise sithole embhalweni ukuthi lendzawo ikuphi impela uma uNkulunkulu bekathithe uyobeka ligama lakhe kulendzawo lapho bekakhethe kuhlangana khona nebandla futhi akhonde nabo noma bona bakhonde yena njalo kuthi indzawana thithe eBhayibhelini ngoba beyiye eminyaka yonke naNkulunkulu lomkhulu longaguquke angeke aguquke umuntu uyaguquka kodwa ungayibeka impilo yakho etikwa noma yini uNkulunkulu lake ayisho noma ngasiphi isikhathi ngoba liqiniso liqiniso ngoba nguleyo ndophela lengingaba nelithemba kuyo liBhayibheli ngoba livi lemuntu liyokwehluleka kodwa uNkulunkulu ungilomkhulu kulomnyaka ngifanele ngathi kakhulu kuna noma bengathi ngeminyaka lo wendlulile ufanele nawe lusuku ngalunye singilabane siphetho ngako sizuza lwati kodwa uNkulunkulu ungilongena siphetho ungilongena siphetho futhi ngekuba ngilongena siphetho angeke azuze lwati uphelele ukucala nje sonke sincumo sifanele sibe ngulesingiso ngqo futhi indlela uNkulunkulu lake enda ngayo ufanele inguna phakathi ende ngaleyo ndlela noma nakungenjalo wenda ngalokhu liphutha ngesikhathi enda kwekucala uma umuntu ake ethe kuNkulunkulu afuna insindiso etikwetisekelo lamemukela ngato kufanele kwemukelwe etikwaleto tisekelo letifanako ngaso sonke isikhathi kunjalo uma umuntu ake ethe kuNkulunkulu afuna ukuphilisa kwaNkulunkulu naNkulunkulu wamemukela etikwetisekelo letitside umuntu lolandzelako afike ufanele amemukele ngendlela lefanako noma nakungenjalo wenda ngalokhu liphutha ngesikhathi emukela lo muntu wekucala uNkulunkulu wenda tisekelo libekade ohlangana nemuntu kudo wenda tisekelo taloko lebekade okwenda kuthi bekade okwenda kanjani kuthi lokho kwakukwemhlatshelo wengathi eliwundlu ensimini yase-Eden uNkulunkulu akazange akukho sikhathi lake akuguqula ngaso wanquma ukuthi bekade omsindisa kanjani umuntu sethamile namuhla kufundisa umuntu kuko sethamile kubafundisa etikolweni Setama kubafundzisa, setama kuhlela, setama kwenda tonke letinye timhlobo tetintfo sitingenise. Sibanyakatise ekhatsi, sibaphaphatise ngekhatsi. Yonke lenye indlela lekhona, sibangenise ngetincwadzi. Kodwa kusasolo kumile ngalokufanako. uNkulunkulu uhlangana nemuntu ngaphansi kwengadi leyachitheka yeliwundlu. Ingadi yayindlela yaNkulunkulu ekuqaleni nengadi indlela yaNkulunkulu kusihlwa. Kuhle kwenta ukuthi hlawulisa nato tonke letintfo leti. Kodwa insindiso ifika kuphela ngengadi. Ingadi yiyona ndlela kuphela uNkulunkulu lakhetha ngayo kusinzisa umuntu. Futhi angeke ayiguqule. Jobe bekanento lefanayo. Bekathi ukuthi bekalungile ngoba bekanikele ngemhlatshelo uNkulunkulu lebekawufunile kuye. Manje asihlole manje kubona ukuthi lendzawo iyini nalendzawo labeke kuyo ligama lakhe. Sizodzingeka sithole ukuthi ulibekephi ligama lakhe. Bese ke uma sithola ukuthi ligama laNkulunkulu liyini nalapho alibeke khona. Bonake sinendzawo yokukhontela masinyane nje nase sikutholile lokho. Yonke letinto leti kusobala kwakuthi thundi tetinto letitako. Wonke umthetho wetithundi tetinto letitako. Njengayo nje inyanga isithundi selilanga. Isebenta uma lilanga lingekho. Njengelibandla nje lisebenta uma i NDVODZANA yaNkulunkulu ingekho uma indodzana ingekho ukhanya lokutside kuba kuncane libandla emakholo akhonda uNkulunkulu futhi anikethe ukukhanya uma indodzana ingekho kodwa uma lilanga liphuma ubese awusayiboni inyeti ngoba seyishonile ayisakudzingi ukukhanya kwayo ngoba ithola kuphela ukukhanya kwayo kancane lokuvela elangeni manje njengendvodza nemfati lilanga nenyeti kunjalo libandla na Kristu manje siyathola ukuthi letinto lethi tisithundisa Kristu wonke umhlatshelo umkhosi nako konke eTestamentini lelidzala tatitithundi talokutako ta Kristu njengesithundi nje sibonakala phansi manje naku lapho kutodzingeka sithole khona indzawo lengiyo yokukhontela kubuyela emuva lapha eTestamentini lelidzala lapho yaniketwa khona futhi sibone ukuthi letinto leti beti yini manje uma sithundi sibonakala phansi siyilweni ungasho ukuthi noma yindvodza umfati noma silwane noma kungabe yini ngoba kubonakalisa sithundi phansi esiyilweni futhi lapho leso sithundi siya ngekuba sifishane sithundi si negative futhi ingeke ibe khona i negative ngaphandle kwesithombe ngakho ke uma sithombe sisondzela ku negative the negative igwinywa sithombe lesithundi nesithombe kuhlangana ndzawonye futhi nguloko ke lokukwenza kube sithombe ngaleso sikhathi futhi uma tonke letinto letinzala libhayibheli lathi eTestamentini lelidzala tathi tithundi tetinto letitako ke ngakho ke Kristu bekasithundi setinto letitako ngakho singabona ngemifanekiso yeTestamenti lelidzala lapho akhetha khona kubeka ligama lakhe neku kwamanje manje njengoba sinjalo sithundi phansi esilweni ngitsite yi negative ingumfanekiso ngakho thine tikhondi futhi singabona tithundi teTestamenti lelidzala tishabalelela esithombeni salelisha manje yonke imikhosi emaholidi lonke lithabanekele lonke lukhuni yonke into ethabanekele konke kwakufanekisa Kristu yonke imihlatshelo yonke imithetho yonke into yayisemfanekisweni waKristu sendlulile kuko tikhathi ngetikhathi lapha ethabanekele Konake siyabona ngalethi kuthi tonke tivumo kholo libandla nelihlelo kushiywe khashane le emuva akukho ngisho nasemjakweni inhlobo sonke sivumo kholo lonke libandla lonke lihlelo kushiywe ngaphandle ngalokuphelele ayikho inhlobo indzawo yabo ayikho into lefanekiswe eTestamentini lelidzala noma ngikuphi eBhayibhelini yelibandla kodwa abunye lobucophelelwe bemboshongo wasebhabheli ngulento kuphela lefanekisa bunye ngoba yayinganimrodi indvodza lembi leyaphuma yase iphocelela onke emave lamancane ukuthi angene endzaweni yinye nalo mboshongo lomkhulu kwakungukhonta kwenkolo kusobala kodwa akunakwa evini laNkulunkulu ngako kulapho la ubona khona inkolo yemahlelo ifanekiswa khona umboshongo wasebhabheli eTestamentini lelidzala lokuthi lenkolo ngempela beyinkolo kodwa kungesiyo inkolo yelivi laNkulunkulu uNkulunkulu akakukhethanga ukufaka ligama lakhe kunoma nguliphi lihlelo Ngifuna umbhalo wako uma kunjalo. Yati bathi ulibekile kodwa akazange. Angeke alifake ligama lakhe etindzaweni letiningi. Ngoba wathi wafaka ligama lakhe endzaweni yinye futhi leyo ndzawo yinye. Kulelo nalelo hlelo lethu lifuna ukuthi bangileyo ndzawo kodwa kuphambene. Kodwa walibekaphi ligama lakhe na? Manje Futhi yena ngubani ligama lakhe kuqala na Sitofanele ligama silithole ukuthi ngubani ligama laNkulunkulu ngaphambi kokuthi sithole ukuthi yini layifaka endzaweni manje sithola ukuthi bekane picule etinengi ubitwa nga bekabitwa ngababe lokusicu bekabitwa ngendvodzana lokusicu bekabitwa ngamoya longcwele lokusicu bekabitwa ngembali yaseSheron lokusicu umduze wesigodzi sicu inkanyeti yekusa Jehova Jaira Jehova Rafa la sikhombisa lehlukene la inhlanganisela emagama ebuhlenga nawo onke bekadicu akukho nalesisodwa sato lebe singemagama kodwa uneligama Nesikhathi ahlangana naMosi beka singakabi nalo ligama. Futhi watshela Moses ukuthi nginguye lenginguye. Uthi uma sibona Jesu emhlabeni akhuluma kuma Hebrew sahluko sesithupha. Ngiyaxolisa Johane longcwele sahluko sesithupha wathi nginguye lenginguye. Bathi ngani ungumuntu longakendluli emashumini lasihlanu eminyaka budzala futhi uthi ubone Abraham. Wathi angakabi khona Abraham ngikhona. Futhi ngikhona kwakunguye sihlahla lesivuthako. Insika yemlilo lebe isesihlahlene sivuthako emuva etinsuku intamozisi ungingungi khona futhi manje siyathola ukuthi Jesu washo futhi ngeda egameni lababe wami futhi aningemukelanga ngakho ke ligama leyise lifanele libe nguJesu kunjalo ligama leyise nguJesu ngoba Jesu washo njalo ngiphethe ligama lababe wami ngitange ligama lababe wami futhi aningemukelanga ngakho ke ligama lakhe bekunguJesu na Gabriel wambita ngaJesu baprofeti bambita ngaJesu uthi beka nguJesu lukhobo ngaphambi kokutalwa kwakhe ngisho nemprofeti longcwele wambita ngeligama lekuthi nguImmanuel lokhu kuthi uNkulunkulu unathi ngakho ke uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni kuze asuse sono selive uthi ngekwenta njalo wanikwa ligama laJesu ngakho Jesu nguleligama leligama labekwa kumuntu hayi libandla hayi lihlelo hayi sivumo kholo kodwa umuntu wakhetha kubeka ligama lakhe kuJesu Kristu manje siyathola ukuthi ubese ke uba yindzawo yokukhontela kwaNkulunkulu lapho umkhontela khona soloku kwaba ngaphambi ngisho kokuthi atalwe ligama lakhe bekuthiwa nguJesu lalimcoka kakhulu lanikwa mako wakhe ingelozi Gabriel ukuthi ligama lakhe liyothiwa nguJesu indodana yaNkulunkulu loko bekangiko lapho sinayo ke ngiyo le yodwa ngiyo yakhe yedwa indzawo yaNkulunkulu lekhethiwe yekukhontela indzawo yaNkulunkulu layikhetha uNkulunkulu wakhetha kuhlangana nemuntu kwakungesiko ebandleni kungesiko ehlelweni kungesiko kusivumo kholo kodwa kuKristu nguleyo kuphela indzawo uNkulunkulu layo hlangana nemuntu kuyo futhi angakhonta uNkulunkulu kuKristu leyo nguyona ndzawo kuphela akuna ndzaba noma uyiMethodist iBaptist iCatholic iProtestant noma ungaba yini yenye kuphela indzawo longakhonta kuyo uNkulunkulu ngalokhu ngiko leyo iku Kristu.
Romans 8:1 said there is
Base Roma besiphohlongo livesi lekuqala wathi kanjalo akusekho kulahla kulaba kuKristu Jesu labangahambi ngekwenyama kodwa bahamba ngamoya.
That's the gospel.
Lelo livangeli. Singehluka etikwethu zimokholo, singehluka etikwethu ichasiselo letibonwa ngekucabanga kwengcondo yemuntu. Ungaya ebandleni laseMethodist, ufanele ube yiMethodist, iBaptist, iBaptist, Katolika, iKatolika. Kodwa uma uke abhaphathiselwa kuKristu futhi waba lilunga lemtimba wakhe, akukho mehluko. Emabonza lasemkhathini nendzawo ekwehlukanisa luthi litelwa phansi futhi ukhululekile ngoba sewukuKristu Jesu. Futhi ukhonda uNkulunkulu ngamoya nangeliciniso uma ukuKristu Jesu. Kulicebo laNkulunkulu kuwe ukuthi umkhonde kuKristu Jesu. Manje akukho hlelo lelibandla lelingathi kwalo lokho. Akekho namunye longathi kwakhe lokho. Unesibindi lesingakanani wena longathi kwakho na? Kwenda into lenje kungaba ngumoya wemphiko uKristu.
Be taken away from
Christ. Isusa kuKristu. Uthatha kuye. Ungeke ukwente lokho. Kristu ngiyona ndzawo kuphela uNkulunkulu lahlangana kuyo netikhondi. Bathi namuhla ngike ngaba nebantu labangitshelako indvodza yangibida esikhatsini lesingesithe lesendlulile eBeaumont eTexas. Yathi mnumzana Branham nangabe ligama lakho lingekho encwadini yelibandla lethu ungeke uye ezulwini. Ngake ukucabanga nje lokho na ungayikholwa into le njengaleyo bacabanga ukuthi ufanele ube welibandla lelithite noma uma kungenjalo ungeke uye ezulwini lokho liphutha ukholwa lokho ngumphiko uKristu ngawusho lokho uma ukholwa umoya lonjalo ulahlekile Leso sibonakaliso lesikahle sekuthi ulahlekile ngoba kubususa kuloko uNkulunkulu lakwenda. uNkulunkulu akazange sekafake igama lakhe kunoma nguliphi libandla. Walifaka endvodzaneni yakhe Kristu Jesu ngesikhathi yena nendvodzana yakhe baba munye. Leyo yindzawo yelutobo yokukhontela. Adikho letinye tisekelo lesabekwa, alikho lelinye lidvala. KuKristu lidvala leliqinile ngiyema. Yonke leminye imihlabathi, tihlabathi letibishako. Emahlelo ayophusuka awe, tingveti yondlula, kodwa yena uyohlala kuze kube phakade. Ayikho lenye indzawo umuntu langayithola kukhonda uNkulunkulu. Leyo uNkulunkulu layophendulana naye kuyo. Akukho ndzawo kodwa kuKristu Jesu. Kulenza kuphela indzawo kuphela uNkulunkulu lakhetha kubeka ligama lakhe kuyo. Uthi indzawo kuphela lahlangana kuyo nemuntu kukhonda. Ulahlekile kukholwa noma yini lenye. Qaphelani yonke imikhosi lesikhombisa yamaJuda wawugcinwa endzaweni lefanako. Abazange bagcine umkhosi munye lapha neweMethodist namunye ngalapha weBaptist namunye ngalapha wePresbyterian munye emuva lapha weKatolika namunye weProtestant. Yonke le mikhosi lesikhombisa wawugcinwa endzaweni lefanako. Kungumfanekiso lomuhle kabi lapha. Sisanza kwendlula eminyakeni yelibandla lesikhombisa. Sitokhombisa kuthi uNkulunkulu ugcina yonke iminyaka yelibandla lesikhombisa evini. Ngoba umnyaka welibandla ngamunye waveta ingcenye yelivi. Futhi kwakuthi uma bakuveta futhi bebabona kukhanya. Njengebantu nje labathola kucala kubhabhatisa egameni laJesu. Bendani na? Benda lihlelo ngawo futhi lafela khona lapho. Kwase ke uNkulunkulu yesuka waphuma wangena kulomnye umuntu. Angeke ahlale nakusinye saleto divumokholo netimfundziso nemibhedesho kude lahlangene ngako nayo. Akukho lutho loluphendvuketelwe mayelana naNkulunkulu. Livi laNkulunkulu lingcwele limsulwa. Kristu uyindzawo lesemkhathini yaNkulunkulu yekukhontela uNkulunkulu. Yonke imikhosi lesikhombisa ifanele igcinwe kulendzawo yinye. Bewungeke ugcine umkhosi kunoma nguyiphi lenye indzawo, kepha leyo lesikhombisa indzawo, imikhosi lesikhombisa yeminyaka ifanele igcinwe endzaweni yinye. Ngakho-ke iminyaka yelibandla lesikhombisa beyifanele ite endzaweni yinye vo. Loyo kwakunguKristu akhuluma kuyo yonke iminyaka yelibandla lesikhombisa. Loko kunjalo impela. Umfanekiso weminyaka yelibandla lesikhombisa. Kodwa benda emahlelo ngako. Manje ake sibuke kulomunye umfanekiso. Sisengalapha nje. Loku kuthi umfanekiso wePhasika. Wawusithundi saJesu lesitako. Siyaqaphela lapha umhlatshelo wengadi ngekufa. Umhlatshelo wengadi wawuyindzawo leyayisithundi lesitako saKristu. Lihlelo lingopha na? Bewungake ucabange ngelibandla lopha? Kopha kwelihlelo na? Impela cha. Kuthatha ingadi kopha ekuphileni. Futhi kuphila lapha Jesu ufika ekubonakaleni ngeliwundlu. Liwundlu belingumfanekiso waKristu futhi belisithundi lesitako saKristu. Ngoba beka liwundlu laNkulunkulu lelo Johane lalethula lelisusa sono selive. Sithola Jesu afika ekubonakaleni lapha kuExodus sahluko selishumi nakubili. Caphelani, kwakunguyona ndzawo kuphela kufa lokwakungeke kukhona ukushaya kuyo. Kwakuthi uma kufa sekutoshaya even kwakuba khona indzawo letside. Bonke lebe basuka ngaphansi kwale bafa. Indzawo yinye kuphela. Manje kwakungachazi kuthi kwakuyindlu yinye, kodwa kwakunendzawo yinye ngulapho liwundlu lalibulawela khona. Lapho ingadi yeliwundlu beyikhona, ingelosi yokufa beyingeke ishaye, ngoba kwakungileyo ndzawo leyodwa uNkulunkulu bekabeke khona ligama lakhe. Ngalelo wundlu lethiwa emuva lapho ekuqaleni liwundlu. Caphelani, kwakuyindzawo leyodwa leyayingeke iyishaye. Kuthi manje kuyafana nanamuhla. Yinye kuphela indzawo lapho kufa kwakamoya kungeke kwashaya khona. Lelo livi. Kufa kungeke kwalishaya livi ngoba lilivi leliphilako laNkulunkulu. Kodwa uma ubeka sivumokholo kanye nalo, livi liyatiphumela qobo lwalo. Liyohlukana njengemandi emafutheni, ungeke ukuhlanganise ndzawonye. Ngakho-ke niyabona uma sivumokholo singena ehlelweni, bonke balandzela sivumokholo. Nelizwi liyacima futhi liqhubekele embili nalomnye umuntu futhi lanze kakhulu. Lithatha umfutho lapho lihamba lisuka ekulungisisweni, ekungcwelisweni, umbhaphathizo womoya longcwele. Futhi lichubeke liphume liyongena eluhlavini. Ngiyayibona indlela uNkulunkulu lanyathele kuyo na. Aletha ligama lakhe ngaso sonke isikhathi. Kwehle ngqo ngendlela lefanako ngoba ulivi. Caphelani, lingeke life. Livi lekuphila lingeke life. Caphelani ukuthi kuphelele kanjani manje. Ingelozi yekufa ayenqatshelwanga kushaya abantu labakhulu baseGibhithe labatihlakaniphi. Kwakungakanqatshelwa kushaya tindzawo tayo letihloniphekile. Dakhiwo tayo letinkulu, bosaro bayo, noma abaphilisi belive. Ingelozi ayenqatshelwanga kushaya. Yayingashaya noma ngusiphi sakhiwo, noma ngiphi indzawo, noma ngubani. Kodwa yayingeke ishaye lapho kwakuneliwundlu khona. Kufa kungeke kushaye lapho lendzawo lelungisiwe yaNkulunkulu ikhona khona, futhi leyo isewundlwini. Caphelani, kwakungekho ngisho inqatshelwe kushaya Israyeli noma abapristi bakhe bemaHebheru, futhi noma nguliphi lemahlelo abo. Bonke bafanele babe kulekhethwe nguNkulunkulu indzawo lelungiselwe. Ngaphandle kwaloko kufa kwakushaya bandla. Noma ngabe ukuphi kuthi uwakuphi akungendeli mehluko. Kodwa yinye into lofanele uyadi. Ufanele ube kuKristu nangabe kungenjalo ufile. Ungeke uphile ngaphandle kwakhe. Lisondo lakho lingahle kube lilungile njengesakhiwo. Inhlanganyelo yakho ingahle kube ilungile njengemuntu. Kodwa uma uphika umtimba ingadi livi la Jesu Kristu sewufile mhlanje ukwenda. Kulimzawo lekhethwe nguNkulunkulu yekukhontela. Lilapho ke ligama lakhe impela. Kulapho la akhetha kubeka ligama lakhe khona. Hayi ebandleni, kodwa endlosaneni Jesu Kristu. Caphelani, kuphepha kwakusenzaweni kuphela yekukhetha kwakhe ewundlwini lakhe nasegameni leliwundlu. Caphelani, kwakunguleli duna liwundlu. Lelisilisa, hayi lelisikati. Hayi libandla wesifazane, kodwa ligama lakhe wesilisa, hayi ligama lakhe lowesifazane. Lapho bekade uhlangana khona nebantu, kwakungesiko egameni lowesifazane, kodwa egameni lakhe. Yena libundlu. Manje sithi libandla lelikhulu, libandla lelinemandla, lende lokhu futhi lenda lokho. Litatise kakhulu, sizuzela inani lelikhulu, sibakhulu ngetibalo, silibandla lelinemandla, liyinto lenkulu. Kodwa uNkulunkulu akazange asho lutho ngewesifazane. Wathi yena. Yena yindzawo yokuhlangana, libundlu, hayi libandla. Hayi ligama lalo, kodwa ligama lakhe. Akazange abeke ligama lalo noma kuphi, wafaka ligama lakhe kuyo. Yiko nje konke lesifanele sikwende, noma livi noma sendo, sifanele sikwende konke egameni la Jesu Kristu. Uma sikhuleka, sifanele sikhuleke egameni la Jesu. Uma sicela sicelo, sifanele sicele egameni la Jesu. Uma sihamba, sihambe egameni la Jesu. Uma sikhuluma, sikhuluma egameni la Jesu. Uma sibhaphathisa, sifanele sibhaphathise egameni la Jesu Kristu. Ngoba konke lokho lesikwenda ngelivi noma ngesendo, sikwenda egameni la Jesu Kristu. Umso wake wathi kimi ngalesinye isikhathi, sikhuluma ngaloko, wathi mina ke uBranham, umkami angi, wathi lowesifazane ligama lakhe nguzibanibani, ungumfundisi, angahle kube uhleti lapha manje. Futhi wathi umkami, wathi uneligama lami, ngovele ngithi Jones ngoba kwangesuye Jones. Wathi manje akadingi ukuthi avuke njalo ekuseni, athathe umthanyelo athi, manje ngithanyela phansi egameni la Jones. Futhi ngiwasha titsha egameni la Jones. Futhi ngichibela timpahla egameni la Jones. Wathi angiboni ukuthi ufanele kubita ligama nhlobo. Ngathi ngikholwa ukuthi ufanele kunjalo. Wase uthi, yebo ke ngani na? Akathi ngeke kulisho konke lakwentako kusegameni la Jones kwecala nje. Ngithi, kodwa awuzange uhambe wehle ngemgwaqo, wase uyamthola futhi wathi, Water Jones. Ufanele kuba kwekucala kube ngemgubo. Umgubo wemshado, Jones, uma angakwendanga nihlala ngakuphinga.
futhi uma ubhapathiswe noma ngayiphi lenye indlela kungesiko egameni laJesu Kristu kungumbhapathiso wokuphinga longatholakali eBhayibhelini. Ngakho-ke lenikwenda ngelivi nangesendo kwenteni konke egameni laJesu. Emva kwaloko lenikwentako kodwa kucala nifanele ningene egameni lakhe. Baningi besifazane labahle kule ndlu kusihlwa, labahle besifazane labethembekile, kodwa munye unkosikati William Branham. Nguye lesiya naye ekhaya, nguye longumkami. Kukhona abantu labaningi evele emabandla lamahle, kodwa munye unkosikati Jesu Kristu, futhi nguloya lambuyelako. Kulapho lalihleli khona ligama lakhe. Kulapho-ke la kukhontwa kwakhe kukhona, ekhathi kuye, futhi yena yedwa. Lelo liciniso. Oh, yebo mnumzane, sikuthola kuliciniso lokho. Manje kungakho thine konke lesikwentako ngelivi noma ngesendo sikwenta egameni laJesu Kristu. Alikho lelinye ligama lelinikiwe ngaphansi kwelizulu lensindiso kepha ligama likaJesu Kristu. Tento sahluko sesibili tiyasho ukuthi ngako akwatheke kini. Alikho ligama lelinikiwe ngaphansi kwelizulu umuntu langasindiswa ngalo kuphela egameni likaJesu Kristu.
Amen.
Amen. Ngethemba ukuthi niyakuthola. Ligama likaJesu Kristu onke lizulu leliphakeme kunawo onke lethiwe ngaye. Wonke umndeni ezulwini wethiwe ngaJesu, iBhayibheli lathi, futhi wonke umndeni emhlabeni wethiwe ngaJesu. Ngakho lelo ligama laNkulunkulu lelikhethiwe nalapho alibeke khona. Leyo yindzawo yakhe yekukhontela, ikuJesu Kristu. Manje sathi kuthi lokho kunjalo, ayikho lenye indzawo yekukhonda kuphela kuye. Alikho lelinye ligama ngaphansi kwelizulu lelinikethwe umuntu labangasindziswa ngalo. Lakhe ligama laNkulunkulu lekuhlenga. Nkulunkulu uneligama lelithiwa nguJehova Jaira, Jehova Rafa, Jehova Jaira, inkosi ithethelela tonke tono takho. Jehova Rafa, inkosi iphilisa tonke tifo takho. Bekanetiku letinene, kodwa uneligama linye lekuhlenga, leli lesive lesibantu, futhi lelo ligama laJesu. Lelo ligama lakhe lakhetha kulibeka. Walibeka kuphi na? Walifaka kuKristu. Onke lamanye emagama elibandla, tivumokholo, ticu, kukufa kwethembela ku. Wethembele ebandleni lemamethodisi kuthi likuyise ezulwini ulahlekile. Nangabe wethembele kumapentekostali libandla lephentekostali kuthi likuyise ezulwini ulahlekile. Nebhaptisti, iluthera, ipresbyterian, ikatolika noma ngabe nguliphi lelinye libandla wethembele egameni lawo noma sithu sawo noma sivumokholo sawo ulahlekile. Noma ungeke ukhone ngisho kukhonda uze kuqala ungene endzaweni yokukhontela. Amen. Kuleyo kuphela indzawo uNkulunkulu lahlangana khona nesikhonde, yindzawo layikhetha kubeka ligama lakhe. Yonke letinye lowethembele kuto utawufa. Yena futhi lesinye sithundi saJesu lapha ngiwumake phansi umbhalo futhi wakusho ngaphambili lapha ufanele angabi nasici. Indzawo labeka kuyo ligama lakhe leliwundlu lifanele lingabi nasici. Manje nguliphi lihlelo noma inqubo longachaneka kuyo loku? Liphi libandla? IKatolika, iProtestani, leMajuda noma nguliphi na? Nqubo yini lihlelo longachaneka loko kulo lelingenasici kulo na? Konke kwenyathiwe futhi kwaliwa. Kodwa kunenzawo. Haleluya! Leyo nzawo ikuJesu Kristu. Akukho sici kuye. Akukho cala kuye. Ngeke ukuchaneke lokhu. Bonke laba bantu labetama kwenta kanjalo bathi libandla labo alinacala nako konke lokhu. Lingcolile, bepulilivi, bathanzi, labafe hafu, lowaseLaodisiya, sivumokholo, kodwa akusilo liqiniso. Kodwa ngisho naPilato lucobo lwakhe, sitha sakhe, wathi angitholi cala kuye. Sitha sakhe lucobo safakaza ukuthi kwakungekho cala kuye. Ngeke wachaneka kwasa noma ngusiphi sono kuye. Wathi kubapristi bangethi insuku takhe, ngubani kini longangilahla ngesono na? Ngubani longangikhombisa ukuthi ngisoni na? Tshela libandla lelilodwa lelingathi aligaze lende noma yini leliphutha. Eqinisweni, kude ngisho nalinye lawo, cishe, kuphela libulale lenta konke lokukhona ekhalendeni lokwentiwako. cishe manje ke asatibita ngako akusiyo indzawo yaNkulunkulu yekuhlanganela yekukhontela kunoma ngusiphi sivumo kholo noma lihlelo bangani bami angifuni kulimata imizwa kodwa ngibopheleleke emlayetweni futhi lo mlayeto ukuthi kumani kule nyakanyaka futhi nanginicela ukuthi niphume ngithi niyisa kuphi na benginganiyisa ethabanekeni labranham na linaliphutha njengawo onke nje lamanye kodwa kukhona yinye indzawo lenginganiyisa kuyo lapho niphephe khona futhi nivikelekile ekufeni leyo kukujesu kristu indzawo yankulunkulu yekukhontela nguleyo ndzawo lenginethulela yona kusihlwa lapho unkulunkulu abeka khona ligama lakhe lapho ethembisa khona ukuthi uyohlangana nawo wonke umuntu longena lapho uyokhonta naye futhi abe nelidzili naye leyo kukukristu hayi kunoma nguliphi libandla akukho thabanekeli kodwa kukristu ulithabanekeli lankulunkulu uyindzawo unkulunkulu leda kuyo qobo lwakhe futhi wahlala kuye lena indvotsana yami lethandzekako lengithokotile kuhlala kuyo kulapho la nkulunkulu atihlalela khona ethabanekeli waletha ligama lakhe wase ulibeka etulu kujesu kristu ngako ke ligama lakhe lafakwa kumuntu indvodzana yakhe Jesu Kristu lapho atihlalela khona ethabanekeli cobo lwakhe nakulelo thabanekeli lapho ngemfanekiso iJerusalema lenzala nemikhosi lemidzala lithempeli lelidzala bekungumfanekiso
ngesikhathi intuthu ingena lusuku umphongolo lowangena ngalo wesivumelwane wase uyatinda neliphimbo lankulunkulu lalivakala kuwo
kanjalo liphimbo lankulunkulu lakhona ukuthi livakale lingena ethabanekeli Jesu Kristu lokukuthi lelelidzala lemvelo belingumfanekiso nesithunti salelisha futhi ngesikhathi angena kuKristu wathi lo uyindvodzana yami lethandzekako lengithokotile kuhlala kuyo futhi ngitokhetha indzawo lapho ngitobeka khona ligama lami nalapho ngitohlangana khona nemuntu nalapho ngitokhonta khona uNkulunkulu wakhetha lendzawo hayi ehleleni lelibandla kodwa kuJesu Kristu yebo mnumzane ufanele futhi angabi nasici njengoba ngishito akukho hlelo lelingathi kwalo loko nabenda bangumphiko Kristu manje siyathola lapha caphelani isithunzi sakhe futhi liwundlu lifanele ligcinwe manje lokhu kutholakala kuExodus welishumi nakubili uma ukumaka phansi Exodus welishumi nakubili livesi lesithathu kuya kulesithupha liwundlu lifanele igcine kuze kube tinsuku letine futhi lihlolwe kubona ukuthi selikufanele yini kuya emhlatshelweni lifanele lithathwe lihlolisiswe tinsuku letine kubona ukuthi sikhona yini sici kulo kubonwe ukuthi sikhona yini sifo kulo kubonwe ukuthi kukhona yini lokuliphutha ngaleli wundlu lifanele ligcinwe tinsuku letine manje caphelani labanye benu bangahle kube bacabange ukuthi lokho bekukuncanyana labulawa tilishumi nakune kodwa niyakhumbula ukuthi bebalithethe liwundlu ngelusuku lwelishumi enyangeni bese balibulala ngelusuku lwelishumi nakune kuleyo nyanga niyabona lelagcinwa tinsuku letine manje Jesu ligama laNkulunkulu liwundlu wangena eJerusalema akazange aphinde aphume futhi kwaze kwaba semva kwekufa kwakhe kungcwatshwa nekuvuka kulabafile wagcinwa ngaphansi kwabasoli tinsuku letine nebusuku lobune lafanekiswa ngalokuphelele ngempela lelo wundlu lagcinwa tinsuku letine kungaleso sikhathi lapho Pilato athi angitholi icala kuye lesinye sithunzi sakhe akukho thambo lebelingephulwa kuye lokwaba ngolokuphelele ngesikhathi bangalephuli ekubulaleni umhlatshelo bebangakhoni kwephula lithambo uma bekunjalo lalencatshwa futhi bese bavele basihoshulile sandro kuthi bephule emathambo emilenteni yaKristu ngesikhathi bathi sewuvele ufile bamgwaza eluhlangothini futhi bathola ingadi nemandi
caphelani futhi lenye into lenkulu lapha bengingeke ngikweqe ngoba wafanekiswa emnikelweni umnikelo wemphupho
ngiyakhumbula ngalesinye sikhathi bebanesikolo eBhayibhelini lebesibitwa ngesikolo sabaprofet futhi kwakusikolwa ngempela futhi siyathola ukuthi Eliya wenyukela lapho kuleso sikolwa ngalelinye ilanga futhi bathi thine bamncenga ukuthi asuke bathi uma ukhona lapha indoda iconza kakhulu Ngako bebamfuna asuka hambe. Futhi baphuma kuyomfunela lidina nesicuku sabapriesti saphuma noba baprofeti kuyofuna emaphizi kumendela lidina. Futhi ngesikhathi bakwenda babutha incumbi lenkulu yawo igcwele sidziya. Futhi ngesikhathi sebabuya kwakungemaselwa lesiganga lokwakungushevu futhi bawafaka ebhodweni. Nemabhodo acala kubila. Futhi bona umuntu lothite wathi maye kunekufa ebhodweni. Manje singeke sisakhona ngisho kudla. Wase uthi Eliya, ngiletheleni impuphu lengagcwala sandla. Wase uthatha impuphu uyiphosa ebhodweni. Wase uthi dlanini, leli bhodo seliphilisiwe. Lomnikelo wempuphu bekungukristu. Donke tigayo betifanele tihlelwe ngalokufanako. Futhi yonke inhlavana yempuphu beyifanele igayo ngalokufanako. Kude kuthi ibe ngumnikelo wempuphu. Kukhombisa ukuthi ungumphilisi uyabambela. Futhi asuse kufa. Futhi abeke kuphila ngale mithetho lemibili. Haleluya! Lapho kunekufa khona indzawo yinye. Uma Kristu angena, kuphila kuyangena. Unguye itolo namhla naphakathi. Futhi lapho kwakunekufa khona, lapho kwavela kuphila, ngoba loyo Kristu wangeniswa umnikelo wempuphu. Ngaba tifundo letinkulu kanjani nani, letinto leti uma sithatha sikhathi sekutihlatiya. Manje qaphelani, akukho naleli lodwa livi letithundi lelehlulekako. Akukho naleli lodwa livi lelake lehluleka lesithundi. Konke kwafanekisa ngalokuphelele. Uyindzawo yaNkulunkulu lekhethiweyo ukukhontela, neligama laNkulunkulu linikwe yena. Uyindzawo yaNkulunkulu yekukhontela, neligama laNkulunkulu linikwe yena. Ulivi laNkulunkulu futhi uligama laNkulunkulu. Ungiko kokubili, livi laNkulunkulu neligama laNkulunkulu. Beka livi lelentiwe inyama. Beka livi laNkulunkulu, libundlu laNkulunkulu. Ligama laNkulunkulu futhi beka uNkulunkulu uloko lebeka ngiko lekhethiwe nalokungiyo kuphela indzawo yokukhonda kuNkulunkulu futhi uNkulunkulu wenqaba noma nguyiphi lenye indzawo ngaphandle kwaJesu Kristu ungeke umkhonde noma ngikuphi wathi bangikhonda ngelithe bafundzisa imfundziso leyimiyalo yemuntu namuhla sinetivumo kholo imibhedesho nako konke lokufundzisa ukuthi ngule indlela futhi nguleyo indlela Jesu wathi ngiyindlela liqiniso nekuphila futhi akekho longetha kuNkulunkulu ngaphandle kwami ngalamanye amagama ngingumnyango esibayeni setimvu bonke laba ngaphandle ngemasela nguye kuphela lokusondzelwa kuye ungumnyango uyindlela liqiniso kuphila Konke lokho lokukhona indzawo yokungena kuphela indzawo kuphela kukhonda kuphela ligama kuphela yonke into iboshelwe kuJesu Kristu lonke iTestament lelidzala liboshelwe kuye iTestament lelisha liboshelwe kuye nelibandla namuhla liboshelwe kuye ngelivi lemiyalo wakhe ayikho lenye indzawo noma lelinye ligama noma ngukuphi lapho uNkulunkulu ake athembisa khona uhlangana nemuntu kuphela kuJesu Kristu indzawo yakhe lekhethiwe yokukhontela Qaphelani uNkulunkulu wethembisa ukuhlangana netikhonti takhe ekhathi kulendzawo yinye kuphela futhi leyo ikukhetha kwakhe lucobo hayi ukukhetha kwethu akusiyo yekucabanga kwethu kodwa yekucabanga kwakhe ukhetha kwakhe futhi bekuyoba indzawo lapho abeke khona ligama lakhe lapho akhetha khona ngako sithola ukuthi siyathola lapho ligama lakhe belikhona lokho lakukhetha ngekukhetha kwakhe lucobo manje njengoba sesitholile indzawo labeka kuyo ligama lakhe lokukuthi kuKristu Jesu futhi ayikho lenye indzawo noma alikho lelinye ligama niyeneliseka kuloko na sanini amen Manje into lokungiyo ukuthi uma sithola ukuthi lendzawo ikuphi lendzawo yekukhontela ayemukelwa ndzawo kuphela kuKristu ungaphenduka ungakwenda lokho kodwa awukabi ngulokhontako noko ucela ukucolelwa Petro wathi ngelusuku lwePentecost lapho bababonile bonke bakhuluma ngetilimi netibonakaliso nemimangaliso lemikhulu yenteka Baqala kuhleka libandla lenta njalo futhi bathi lamadoda lawa agcwele liwayini lelisha balingisa abantu labadzakiwe Maria intombi ntho bonke bebanza wonye likhulu nemashumi lamabili abo futhi bebadzayitela njengabantu labadzakiwe futhi bakhuluma ngetilimi futhi bachubeka bathi lamadoda agcwele liwayini lelisha kodwa Petro asukuma wathi madoda nebazalwane lamadoda lawa akagcwali liwayini lelisha lokhu leli nje kuseli hora lesithathu lemini kodwa lokhu nguloko lokashiwo ngumprofeti Joel uthi kuyokwenteka kuthi etinsuku inteka ugcina kusho uNkulunkulu ngiyothulula umoya wami ethi kwayo yonke inyama emadodana enu nemadodakati ayoprofeta ethi kwetinceku kathi tami nentombi leyinceku ngiyowuthulula kwemoya wami ngiyoveta tibonakaliso emazulwini etulu nasemhlabeni umlilo tinsika temlilo umusi kuyokwenteka kuthi ngaphambi kokufika kwelusuku lolukhulu nalolwesabekako lwenkosi kuthi nguloyo naloyo loyo obita ligama lenkosi uyawusinziswa nabeva lokhu bahlabeka enhlitweni yabo base bathi mathotha nani bazalwane singenda njani na Petru wathi phendukani nguloyo naloyo wenu libhabhatiswe egameni lajesu kristu kuko kuthethelelwa kwedonotenu khona niyokwemukeliswa siphiwo samoya longcwele ngoba sethembiso sikuthi tonke leto titukulwane tesikhathi lesitako manje siyakuthola lokho manje sifuna kuthola ukuthi singena kanjani kuye singena kanjani kulendzawo yokukhontela na basekorinte bekuqala belishumi nakubili kuyacadululeka ngoba ngamoya munye hayi ngelibandla linye hayi ngesivumo kholo sinye hayi ngemfundisi munye hayi ngembishopi munye hayi ngempriesti munye kodwa ngamoya loyingcwele munye sine sonke sibhabhatiswe saba mtimba munye lokungumtimba wajesu kristu futhi singulaba ngaphansi kwato tonke tiphiwo leti kulowo mtimba yebo mnumzane akukho kujoyina akukho kulandwa kwetivumokholo akukho kupomba kwehlisa kuqhawula noma yini lokunye kodwa ngekutalwa sibhabhatiselwe emtimbeni wajesu kristu amen ngamoya loyingcwele munye sine sonke sibhabhatiswe saba mtimba munye futhi uyini loyo mtimba na ekuqaleni bekakhona livi bekanankulunkulu nalivi bekangunkulunkulu nalivi wendiwa inyama wakha emkhathini wethu singaba kanjani kulowo mtimba futhi siphike livi linye lawo noma silibeke eceleni kulenye inzawo kuthi alikho ngisho emtimbeni na singake sikwende kanjani loko na inzawo lekhethiwe yankulunkulu Kaphelani. Futhi uma ubhabhatiswe ngempela kuye, sisakazelo seliciniso sikuthi uyamkholwa livi. Ungaba kanjani ingxenye yakhe bese ke uyamphika na? Ngingasiphika kanjani isandla sami sisandla sami na? Uma lapho, uma ngikwenda, kukhona lokungahambi kahle kimi engcondweni. Futhi ngingakwenda kanjani na? Uma kukhona lokungahambi kahle kimi engcondweni, ngiphika kuthi leso sandla sami. Ngiphika ukuthi lolo lunyawo lwami kukhona lokungahambi kahle kamoya ekholweni leliphika noma ngiliphi livi laNkulunkulu lake alisho futhi walethembisa kukhona lokungahambi kahle kamoya kulowo lokuthiwa likholo ngeke uphike nayinye incwadi yakhe ngoba sewuguquke ingcenye yalokufanako uyingcenye yakhe ngoba ubhabhatiselwe kuye ngaye umoya loyingcwele ukulethe wakungenisa emtimbeni wajesu kristu into lenhle kangaka pho unkulunkulu waba nenzawo lethide lahlangana kuyo na-abrahamu futhi lapho u-abrahama wakhonda kwehle njalo kulo lonke lithestamenti futhi livi lakhe lelethenjisiwe liyohunyushwa ekhathi kuwe nguye ngikutholile loko na le livi lathembisa kuligcwalisa elusukini lophila kulo uyoba yincwadi lebhaliwe yankulunkulu lefundwa abantu bonke hhayi lokushoko wena kodwa loko unkulunkulu lakwenta ngawe kuyokhuluma kakhulu kunanoma yini wena lobe ungatisholo yona unkulunkulu wathi letibonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako loko kukhuluma ngawe wakhuluma ngalo mnyaka lona loyoba ngiko manje emakholo alo mnyaka lifanele likholwe loko lakwethembisa namuhla ngalokufanako nje njengoba bebafanele bete emkhunjini kuthi basinziswe baphuma egibhithe kuthi basinziswe bafanele bete kukristu kuthi basinziswe manje bangene emlayetweni livi kuthi unguye itolo namhla naphakathi ungena kanjani kulo na ngembhabhatiso umbhabhatiso wani wemandi na ngamoya longcwele moya munye sine sonke sibhabhatiselwe kulo mtimba munye futhi livi lakhe lelethenjiswa angeke awunawudzinga kulihumusha uyoli humusha ngawe loko lokwendako loko lethembisa kuwenda libandla lelimlandzelako liyoba njengaye kakhulu bantu bayoze bathi bukani Petro na Johane ngesikhathi babutwa ngephilisa umuntu eGarden lelithiwa ngulelihle bathi baqonza labo baphristi baqonza ukuthi bobabili bebangathi futhi bangemadoda langakafunzi kodwa bayaconza ukuthi bebana Jesu ngoba ini na bebenda tintho lebekadenda ufanele abe semsebentini wababe futhi namuhla kufanele kufanane manje khumbulani unguye itolo namuhla naphakathi ngoba uNkulunkulu uhlangana nawe kuye indzawo kuphela lekhona ngoba kulapho akhethe kubeka khona ligama lakhe uJesu. Jesu ligama laNkulunkulu. Kumbulani uyise indodzana umoya longcwele ticu egameni Jesu Kristu. Ngesikhathi Mateyu athi, ngaloko hambani nifundise tive tonke, nibabhaphatise egameni leyise lendodzana nelemoya longcwele. Kuhunyushwe ngaloku ngesiko kakhulu namuhla futhi bathi egameni leyise ligama lendodzana ligama lamoya longcwele. Akukabhalwa ngisho kubhalwa. Kusegameni bunye leyise indodzana umoya longcwele. Uyise akusilo ligama, indodzana akusilo ligama. Umoya longcwele akusilo ligama sicu etinsukwini letilishumi kamuva Petro wasukuma wase uthi phendukani ngulona loyo wenu abhaphatiswe egameni la Jesu Kristu ngabe ke wenda kona lebekamtshele ukuthi angakwenti na wenda kona lalamtshela ukuthi akwende leli gama leyise indodzana nemoya longcwele yinkosi Jesu Kristu wonke umuntu eTestamentini lelisha bekabhaphatiswa egameni lenkosi Jesu Kristu akukho ngisho munye umuntu eBhayibhelini lowake wabhaphatiswa eticwini teyise indodzana umoya longcwele lokhu kwakungazange kube khona kwaze kwabekwa sivumo kholo saseNicaea eNicaea Roma kwakungumthetho welibandla laseKatolika lelawuthola lacinisekisa into lefanako kukhathekizimu inalo kunjalo emaciniso elukholo lwethu njalo njalo kuthi ngekwelucobo kusivumo kholo saseKatolika yaseRoma bayokutshela ukuthi asikho eBhayibhelini kodwa bathi banemandla ekuguqula lawo mavi uma bafisa ngenxa yapapa. Ngiyahluka. Jesu Kristu unguye itolo namhla naphakathi. Futhi ngulowo naloyo loyosusa livi lelilodwa laleli Bhayibheli. Kwasho Jesu, noma angethe livi lelilodwa kulo, sabelo sakhe siyosuswa encwadini yokuphila. Ligama linye, hayi umusho, noma sigaba, kodwa ligama. Ngulowo naloyo loyosusa ligama linye. Ekuqaleni uNkulunkulu waqinisa abantu bakhe ngelivi lakhe. Livi linye lelabekwa kabi labangela konke kufa bonke buhlungu benhlitiyo konke kudzabuka Eva akazange ephule umusho wephula ligama uma Jesu efika emkhatsini nalencwadi leyo kwakusecaleni kwalencwadi uma Jesu efika emkhatsini nalencwadi wathini na kubhaliwe ukuthi umuntu angeke aphile ngesinkwa sodwa kodwa ngalo lonke livi leliphuma emlonyeni waNkulunkulu Ekugcineni kwencwadi sambulo sahluko semashumi lamabili nakubili livesi lelishumi nesiphohlongo yona kanye ingcenye yokugcina yeliBhayibheli Jesu ukhuluma qobo lwakhe wathi ngiyafakaza ukuthi uma akhona loyosusa ligama linye kulencwadi noma angethe ligama linye kuyo sabela sakhe siyosuswa encwadini yokuphila ngoba ungumprofeti wemanga futhi ubachazele kabi bantu nengathi yabo iyobalelwa esandleni sakhe ngekwenda njalo sifanele siyigcine leyo ndzawo yinye yokukhontela lekuthi Jesu Kristu livi longuye idolo namhla naphakathi amen kulungile kumbulani ayikho lenye indzawo yokuhlangana ukuthi kukhondo akukho ndzawo uNkulunkulu wayikhetha Johane emuva ngale ekuhlanganisweni kwalelisha nalelidzala liTestamente lalelisisani manje qaphelisisani Johane lolokhozi lolukhulu luta lundiza luvela ehlane ngalelinye ilanga Dimphiko talo letinkulu tendlaleka lwehlela phansi elugwini lwaseJordane umprofeti lolukhozi lolukhulu lowahlanganisa indlela emkhatsini walelidzala nalelisha liTestamente futhi wababita ngasekudla nangesencele bekabita lusuku lokuphenduka Lapho kuphuma khona abafarisi nebasadusi. Wathi ningaqali ukuthi ngikhathi kwenu sina Abraham lo ngubabe wethu. Ngoba ngiyanitshela uNkulunkulu angakhona kula matshe lawa kuvusela Abraham abantwana.
Oh he, ngesikhathi aqala kuphonsa livangeli lakhe ngaphandle futhi athi ukhona lo emkhathini wenu leningamadi. Ngisengakamkhombi noko kodwa ngitawumati uma afika. Angikafanele ukuthukulula sicathulo sakhe kodwa udoni babhatisa ngamoya longcwele nemlilo. Futhi nesitsha sakhe sekwela sisesandleni sakhe. Utoshanyelisisa sibuya sakhe futhi emakhoba utowashisa ngemlilo longagcimeki. Lolo khozi lolukhulu lwelivangeli luhleti lapho. Lapho lukhala kakhulu luvakalisa tinsongo talo letinkulu. Nekungcola kwaphuma noma Herodi umbusi ngaleso sikhathi. Ummemeteli washada umfati wemnakabo. Futhi ungake ulucabange nje lolo khozi lolukhulu lwelivangeli luhleti lapho. Futhi luthule nje ngaloko na. Labanye babo bathi ungake ushumayele ngemshado nedivorce manje eJohane ngoba nango ahleti iHerodi wamconza ngqo ebusweni bakhe futhi wathi akukho emthethweni ukuthi umthathe kunjalo ini yena bekangilo na bekangilolo khozi loluvela ehlane bekangakaceceshwa ngaphansi kwekwesabisa kwemuntu netinsongo telihlelo lelithiko kodwa bekaceceshwe ngaphansi kwamandla aNkulunkulu somandla kwathi kuthi kwakuyoba khona ini lapho bekayathi inkomba yaMesiya. Haleluya! Leli gama lichaza ukuthi dumisani uNkulunkulu wethu ningesabi. Ngisengakaze ngilimathe muntu kuze kube kumanje. Angikathakasi ngathi kahle ukuthi ngikuphi. Oh, uma ngicabanga ngaye lolo khozi lolukhulu lundizela ngaphandle lapho futhi luhlala phansi. Wathi ngitawumati uma efika. Ngalenye ilanga bekeme lapho ashumayela abapristi bekangesheya kulolunye luhlangothi. Wathi usho ukuthi kuyofika isikhathi lapho khona umhlatshelo wemihla ngemihla uyosuswa. Leli thembeli lelikhulu lesilakhi nawo wonke lo msebenzi lesiwentile thine lihlelo lelikhulu na. Wathi kuyofika sikhathi lapho konke lokho kuyoyekelwa. Ngeke kwendeke ungumprofeti wemanga. Futhi wacalata wathi bhekani nanguya. Nayo inzawo lekhethiwe yaNkulunkulu yokukhontela. Nalo libundlu, libundlu langempela. Lelisusa sono selive. Akashonga ukuthi nansi ita iMethodist, nansi ita iBaptist, noma iCatholica. Wathi nalo lita liwundlu laNkulunkulu, lelisusa sono selive. Indzawo lephephile kuphela lekhona ikulelo wundlu laNkulunkulu. Kuye yedwa kunensinziso. Hayi kunoma nguliphi libandla noma ngusiphi isivumokholo noma ngubaphi bantu noma ngumuphi babe noma ngumuphi mani noma nguyiphi indvodza lengcwele noma akukho lutho indzawo lengcwele ikuNkulunkulu longcwele iNkosi Jesu Kristu lapho uNkulunkulu abeka khona ligama lakhe esidalweni lesimuntu kwentela kuhlengwa lo wasibhadalela inkokhelo yethu sinetoni nguleyo ndzawo kuphela la kunensinziso khona ngulelo dvala lengime kulo Johane wamkhomba wathi bengingamati ngesikhathi ngimbona eta enyuka kodwa ngaphandle laphaya lapho ngathola khona kufunda kwami hayi kusemina njengoba kwenda uyise hayi njengomphristi loceceshiwe kodwa ehlane lapho khona beka kusemina yedengolo yaNkulunkulu somandla alinzele livi laNkulunkulu kungesike lokwahlulelwe licembu lelithite lemadvodza kodwa lokho uNkulunkulu beka kushito ngalo futhi ngesikhathi Johane abuka etulu futhi wabona umoya uta wathi ngiyafakaza nguye lo. Oh he, nanso indzawo yakho yekukhontela. Nanso indzawo yakho yekubhaca. Nalo liwundlu laNkulunkulu lelisusa sono selive. Akusilo kwasalibandla, akukho zvumokholo noma akukho lutho lolunye. Kodwa liwundlu laNkulunkulu lelisusa sono selive. Ngiyambona Johane ukuthi wakubeka kanjani na? Akazange athi nine bafarisi uqinisile, nine basadusi, maHerodi wathi nalo liwundlu. Uleyo ndzawo uneligama nguye alikho lelinye ligama ngaphansi kwelizulu. Bukisisa ukuthi Jesu wathini kaJohane manje ngalelinye ilanga Johane wathumela kuye kubona ukuthi bekendani. Jesu wathi ngaye
beka ngiloko lokukhulu futhi kukhanya lokukhanyako kubakhombisa indlela lengiyona yona lebe bafanele bayilandzele ngaphambi kwekufika kwakhe kufika kwakhe kwekucala lalelisisane ningaphuthelwa ngiko Jesu wathi Johane beka ngiloko kukhanya Malaki wesithathu akukho phutha umprofeti anekukhanya lokukhulu lokukhanyako wamkhomba Jesu anguye yedwa kuphela liwundlu onke lamanye emawundlu labo bapristi lebe bakhuluma ngawo ngato tonke letinye tinto kwakubuwula nali lase likhona liwundlu imvotsa lebe inekukhanya lokukhulu lokukhanyako loko Jesu lathi beyingiko Malaki wesithathu wathi ngiyothuma sithunywa sami embi kwebuso bami kulungisa indlela futhi loyo lowathunywa kulungisa indlela kwamkhomba yena lenzawo nguye loyo akukho phutha nguye lowo ngibona sibonakaliso simlandzele ngiyathi ukuthi loyo nguye Ukukhanya kwehla kuvela ezulwini futhi kuya etikwakhe. Kwakungiko impela loyo kwakunguye. Manje mina kethu ngifuna ukubuta into letsite sengivala. Singasho lokho kumalaki wesine asikethenjiswa yini lolunye lukhozi. Insika yekukhanya ukuthi ilandzele ukukhombisa libandla leliphosisako kulolu suku ukuthi kungemaHebheru elishumi nakuthathu. Livesi lesiphohlongo lo nguye itolo namuhla naphakade na asikathenjiswa yini lolunye kuthi lude lundiza luvela ehlane na amen loko kuliqiniso impela kufanelana futhi kuhambelana impela naLuka welishumi nesikhombisa livesi lemashumi lamathathu lapho indvotsana yemuntu lukhozi luyobe lutembula lona kwenta tonke letinye tindzawo tekukhontela lide njengemahlelo nalokunye uNkulunkulu wakhetha indzawo yakhe Johane wathi naloke Futhi ke sethenjiswa into lefanako kulolu suku Malaki wesine kuphendvula tinhlitiyo tebantwana tibuyele emuva kusho ukuthi akafi letinto leti atisito talomunye umnyaka umpapatiso egameni la Jesu kwangesiwe wasemuva lapha ya kodwa manje usenguye Amen
to bring to naught
Gwenda tonke letinye tindzawo tekukhontela lide Ngulowo lukhozi lwelusuku lokugcina lolutokwenda kukhombisa ukuthi tonke letinye tayo tibulima Lihlelo libuwula kodwa kuba khombisa futhi ngesibonakaliso lesifanako lasendako kuthi unguye itolo namhla naphakathi haleluya futhi kusambulo sesine livesi lesikhombisa besinetilo letine lesisandza kuqedza ngato bese kuqala bese kuthi sitholile bekulibhubesi leso kwakusilo sekuqala lesaphuma uhlangabetana nensayeya yalolo suku ingwenyama yesive sakaJuda emva kwayo kuthi asilo lesilandzelako kuthi siyathola kuthi silo lesilandzelako kwakuyingabi lokusilwane lesithwalako umhlatshelo etinsukwini tecathedral yemaRoma libandla lacima umhlatshelo lesilandzelako kufika kwakungumuntu kwakusilo lesinebuso bemuntu kuthi lo muntu kwakuba guculi imfundo yemuntu iscience yetenkolo kanjalo njalo kodwa silo sekugcina lebe sitondiza silo sekugcina lesasitofika libhayibheli lathi kwakulukhozi lolundizako haleluya
And the prophet said in this day
Nemprofeti wathi kulolu suku kutawuba kukhanya
Oh
hey kulolu suku kuyoba nekukhanya kube khona lusuku lwabaguculu kube khona lusuku lolusithundi nje longeke walubuyita ngemini noma ngebusuku kodwa ngesikhathi sakusihlwa ngesikhathi selukhozi Uyoba kukhanya cishe ngesikhathi selukhozi indlela leya enkhathi umuntu impela niyoyithola endleleni yemandi kukhanya namuhla ningwatshwe egameni lelihle la Jesu labancane nalabadzala phendukani etonweni tenu umoya longcwele impela utoni babhatisa ngekhathi ngoba kukhanya kwakusihlwa sekufikile kuliciniso ukuthi uNkulunkulu naKristu bamunye amen uyoba khona kukhanya cishe ngesikhathi sakusihlwa indzawo kuphela lekhetho uNkulunkulu kukhonda oh ufike kukuphi lo mlayeto utokwentani na futhi ngelusuku lwakhe kuyoba khona kukhanya esikhathini sakusihlwa futhi ini na kwemukela abantwana bakhe babuye ekhaya even lesethembiso leliqiniso ngesibonakaliso lesifanako sensika yemlilo leyahola abantwana baka-Israyeli bajabula ehlane inzawo lekhethiwe yankulunkulu kukhonda Jesu Kristu ngulenza kuphela lekhona ngulelo gama kuphela nkulunkulu lanalo lensinziso wethe kanjalo umngene ezulwini lapho usemhlabeni ngujesu kristu obandla obantu mngani losoni ungethembi lutho lolunye ngaphandle kwajesu kristu ungethembi noma ngumuphi umshumayeli ungethembeli nakunoma ngumuphi umuntu lomunye kuthi akusinzise ungethembeli noma kukuliphi libandla nakusiphi isivumokholo noma nguliphi lihlelo themba kuphela kujesu kristu ngoba ukukhanya kwelihora asikhothamise tinhloko tethu kuyoba kukhanya cishe ngesikhathi sakusihlwa indlela leya enkatimulweni impela niyoyithola endleleni yemandi kukhanya namhla niyacwatshwa egameni lelihle lajesu labancane nalabatsala phendukane etonweni tenu umoya loyingcwele impela utongena ngekhathi kukhanya kwakusihlwa sekufikile kungemaciniso ukuthi nkulunkulu nakristu bamunye
o mnakethi utsathe uma usengakaphenduki uma ungakabhabhathiswa egameni lajesu kristu ungasenda leso sicalo kusihlwa na ungamnika nkulunkulu lithuba ukuthi akwemukele ungene enzaweni lapho ungamkhonda khona na khumbulani ngaphandle kwalapho akukho nzawo la nkulunkulu athembisa kuhlangana nawe khona futhi emukele kukhonda kwakho wena uthi mnakethi ugranami ngikhonda ngebucotho impela wenda njalo nakhayini wenda lonke luhlobo lomnikelo abela lalwenda kodwa kwakungumnikelo longesiwo ungahle uye esontweni futhi ukhokhe kweshumi kwakho futhi wende umsebenzi wakho njengoba umkristu afanele akwende ngebucotho impela nje njengaye wonke wesilisa noma wesifazane sengime lapha manje iminyaka lengemashumi lamathathu khona la dolobheni lapha futhi ngimemetela kakhulu wona lo mlayeto lofanako sengiyaguga ngeke ngisaba nani isikhathi lesithe kakhulu kodwa khumbulani ngelusuku lokahlulela liphimbo lami licoshiwe futhi liyokhuluma limelane nani yinye kuphela inzawo uNkulunkulu labeka kuyo ligama lakhe futhi loko akusiko ebandleni kodwa kuJesu yinye kuphela inzawo yokukhontela inzawo yinye kuphela lo emukelwa kuyo futhi leyo ikulothandzekako Jesu Kristu alikho lelinye ligama ngaphansi kwelizulu lelinikethiwe ebantwini losinziswa ngalo akukho bandla akukho zvumokholo akukho lutho Jesu Kristu futhi lowo kufanele kube ngumlayeto walelihora kubuyisela emuva tinsitho yabantwana ibuyele enkolweni leyake yethulwa kulabangcwele ngeke yini uyemukele kusihlwa na futhi ngesikhathi tinhloko tethu tisakhotheme futhi labo labangathanda ukukhunjulwa emkhulekweni ningaphakamisa nje standla 10 singeke sikhone kubitela eathari ngoba nje kugcwele kakhulu nkulunkulu anibusise ngesencele sami ngicabanga ukuthi kunemakhulu lamathathu manje ngesekudla sami ningaphakamisa standla 10 nithi ngifuna ukukhunjulwa ngiyacabanga kunelikhulu nemashumi lasihlanu noma ngetulu ngesekudla sami sinelithabanekeli endasi lapha lelinelichibi lelikhulu lemandi umfundisi umfundisi lokahle umnakethu omanevin lesibambisene nabo lamadvotsa khona lapha leniwabonako futhi nihlangane nawo lonke lusuku bonke busuku lonke lihora bantu lofuna kubhabhatiswa lophendukile lihlala njalo lilinzile futhi uma nilalela loyo myalo niqinisekile ngesethembiso sankulunkulu uma ucotho enhlitweni yakho kwemukela umbhabhatiso wamoya longcwele yinye kuphela inzawo yokukhontela manje leyo ayikho ethabanekeli leyo ikuKristu singena kanjani kuyena ngamoya munye thine sonke sibhabhatiselwe kulomtimba munye asikhuleke nkulunkulu lothandzekako njengoba letandla lethi tiphakamile babonakalise ukuthi bekukhonani ngaphasi kwaleso sandla enhlitiyweni ukholwa ukuthi baqinisekile ukuthi badzinga lusito loluvela kuwe ngikhulekela ngamunye wabo babe futhi ngidocaphuna livi lakho Wathi lova livi lami futhi akholwe ngulongithumile kunekuphila lokuphakathi akasayi ekwahlulelweni kodwa wendlulile ekufeni wangena ekuphileni Babe njengoba bengihambile kuleli dolobha emavikini ambalwa ngabuya ngabuta mayelana nalona na kungani sebahambile yabo ke mayelana sebahambile uNkulunkulu lothandzekako ngamunye ngamunye siyabidwa Ngamunye ngamunye sitofanele sihlangabetane nensayeya kuthi sihambe sehle sijabule esigodzini selithunti lekufa futhi kusifanele sonke njengalabafako kodwa kusihlwa usinikethe sicelo sakho kuthi uma siyokholwa nguye futhi sibhabhatiswe egameni lakhe kuthi uyosingenisa bese ke kulomtimba umtimba waKristu hayi ebandleni kodwa emtimbeni waKristu lowo mtimba sewuvele wehlulelwe ungeke usaya ekwahlulelweni uNkulunkulu wathululela lulaka lwakhe ethi kwalowo mtimba nalowo mtimba ukhululekile esonweni futhi ngekuba kuye kuyasikhulula esonweni ngekubuyisana kwakhe lowasifela Futhi ekhathi lapho sinenhlanganyelo lomnye nalomunye ngaleso sikhathi ingathi ya Jesu Kristu indodana yaNkulunkulu isigcina sihlandekile kuso sonke sono nekungcoliseka Baba enkulunkulu ngikhulekela ukuthi udothatha ngamunye wabo umfake embusweni wakho Siphe kona uNkulunkulu. Kwangathi kungete kwaba namunye wabo lolahlekako. Kwangathi kungete kwaba khona mfana noma ntombatane, wesilisa noma wesifazane. Ngosi labanye bebantu bakithi, luqobo uhleti lapha kusihlwa, longaphandle kwaleyo ngadi. Ngisawakhumbula kahle kanjani emavi ababe wami. Futhi ngiyakhuleka uNkulunkulu lothandzekako. Kuthi kungabikho namunye wabo lotolahleka. Siphe kona Nkosi. Ngikholwa wena manje ngakho konke lengifanele ukukholwa ngako. Hamba hamba etikwe banakethu, bothathe wethu, bangane bami lapha kulenza ukusihlwa nalaba ngephandle ngaleya ngelucingo. Emavela manengana lehlukene lalalele kusukela khashane elugwini lwasempumalanga kuye enshonalanga ngiyakhuleka uNkulunkulu othandzekako kuye endasi kuyojabula emahlane lapha ya eTucson lengesheya eCalifornia ukhuphukele eNevada naseIdaho lengesheya empumalanga nangalapho endasi eTexas lapho lesimemo sisanikethwa bantu labahlethi emabandleni lamancane emagalaji ekwetha imoto emakhaya balalele oh uNkulunkulu kwangathi lo wesilisa lolahlekile noma wesifazane umfana noma intombatane kuleli hora angeta kuwe siphe bona manje nje Sikucela egameni la Jesu ukuthi batoyithola lendzawo lephephile kusenesikhathi. Lapho sibona umbhalo wesandla elubonzene, umhlaba ungenwa kwesaba, sikhathi sekukhululwa sesisondzele. Ingxenye yesive sakithi iyacwila. Lenye ingxenye igicika futhi ichunyiswa kutamatama kwemhlaba njengoba Jesu ethembisa ukuthi kuyoba njalo. Akungabi kudze kubo Nkosi kwangathi bangakwemukela manje ngoba sibethula kuwe njengemihlomelo yalomhlangano yelivangeli egameni la Jesu amen Niyamkholwa na uNkulunkulu anibusise bangakhi lokholwa ukuthi liqiniso lelo ngesencele sami phakamisa isandla sakho bangakhi ngesekudla phakamisa isandla sakho uNkulunkulu anibusise ngikubona kwami wonke wonke liqiniso lelo bangani uNkulunkulu uyathi ukuthi liqiniso lelo manje sisekuye futhi ngekuba kuye unekungena kuko konke la kufela futhi wafelani na walinyatwa ngenxa yethu phambeko tethu wachotshotwa ngebubi bethu sijeziso saba setikwayo kuze sibe nekuthula nangemivimbo yakhe siphilisiwe thine niyakukholwa lokho na niyakholelwa ekubuyisaneni kwakhe ngekuphiliswa manje na ngabe ukhona logulawe emkhathini wethu na abaphakamise tandla tabo sekudla noma sekuncele icuku letikhulu tekugula ningeke ngikhone kubita lilayini niyabona angika ngeke nikhone ukukhuphukela la ngembeli
ayikho indlela yokukwenza banemihlangano yokukhulekela labagulako lengaphandle kuletinye tindzawo yalabagulako emabandleni netindlo endasi ethabanekele ufuna kunibuta lokutsite mangakhi emakholwa lelikhona na phakamisa sanda sakho kulungile Nito ni kapunela livi lelingu Kristu. Umyalo wa Jesu wekugcina eveni nasebandleni njalo. Washo loku. Letibonakaliso leti titobalandzela labakholwako. Uma babeka tandla tabo eti kwalabagulako batosinza. Bangakhi lowatiko ukuthi lelo liqiniso Marko welishumi nesithupha. Tsanini amen. Ngicela wena njengelikholwa ukuthi ubeke tandla etikwa lomunye losembi kwakho vele nje ubeke tandla takho etikwa lomunye losembi kwakho bese sonke asikhuleke umkhuleko kulomunye nalomunye manje beka tandla takho etikwa lomunye longakuwe
Lord Here before me
because lapha embikwami kunelibhokisi lemaduku iqeshana tetimpahla make lo tsite lomdzala lolele endzawana tsite uyafa umntana usedute nekufa bantu labagulako tonke tindzawo siyafunda ebhayibhelini kuthi bathatha emtimbeni waPaul emaduku netindvangu futhi batibeka etikwa labagulako nemimoya lemibi nemimoya lengcolile nekugula netifo tesuka kubantu Manje ngosi siyathi asisuye Paul alongcwele kodwa siyathi ukuthi solo uJesu indzawo lekuphela yekukhontela lelungiswe nguNkulunkulu futhi manje namuhla labantu laba bakuvumile ukukholwa kwabo lokufanako njengalabakholwako njengoba labo bantu benda impela ubendele indlela futhi ngibeka tandla tami ethi kwalamaduku futhi ngicela ukuthi difo nekuhlushwa kusuke emitimbeni yalabantu lawa latobekwa kubo ngeligama laJesu Kristu manje siyafundiswa ukuthi Israyeli asaphuma eGibhithe elayinini lemsebenti bebasendleleni yabo babheke even lesethembiso lwandle lolubovu lwangena endleleni yabo nankulunkulu wabuka phansi ngensika yemlilo Nelwandle lwesaba lwagogoteleka emuva futhi lwavumela Israyeli wendlula waya evendle sethembiso. Oh Nkulunkulu, buka phansi ngengathi yaJesu kusihlwa futhi kwangathi kugula ungagicikela emuva naSathane akhishwe. Futhi kwangathi bantu bangendlulela kuleso sithembiso sempilo lenhle nekuchina. Nkulunkulu lathi ngetulu kwako konke Nginifisela ukuthi niphumelele empilweni. Manje njengoba ubona lapho Nkosi Jesu, tandla talabantu laba tibekwe etikwa lomunye nalomunye, babonakalisa ngalokufanekisa ukukholwa kwabo ukuthi wena wathi letibonakaliso leti tiyoba landzela labakholwako. Bakhuleka ngendlela yabo kulomunye nalomunye. Umuntu lolandzelako uyabakhulekela. Manje Nkosi lensayeya sekuhlangabetwene nayo kuthi Sathane umkhohlisi lomkhulu akanalo lilungelo lekubamba umntana waNkulunkulu usidalwa lesehluliwe Jesu Kristu indzawo lekuphela yekukhontela ligama kuphela leliliqiniso wamehlula eCalvary futhi sibita ingati yakhe njengamanje kuthi wehlula konke kugula sonke sifo
Satan to leave this audience in the name of Jesus Christ come out of this people and they be made free
futhi ngibita sathane kuthi atishiyele tetsameli leti egameni la Jesu Christu phuma kulabantu laba futhi bakhululeke wonke umuntu lomukela ukuphiliswa kwabo etikwe tisekelo telivi lelibhaliwe yenda bufakazi bakho ngekuma ngetinyawo takho bese uthi manje ngemukela ukuphiliswa kwami egameni la Jesu Kristu tukuma uma ngetinyawo takho akathunyiswe uNkulunkulu nako lapho khona Bukitsisani ngalapha tishosha netinto basukuma akathunyiswe uNkulunkulu nguloko ke kholwa nje ulapha
How wonderful
Guya mangalisa Ngaphandle kutetsameli letingaphandle ngetinsambo beningabona ucabanga ukuthi wonke umuntu lolapha ngekhathi ngekwathi kwami noma cishe bonke bemile ngalesikhathi lesi Oh, sikhathi lesihle kakhulu kanje pho lobukhona benkosi. Kungulogo lapho kunebukhona benkosi khona. Kunekukhululeka, kunenkululeko. Umoya waNkulunkulu uyasikhulula. Manje njengoba asasiphilisile, siyakukholwa, wasisindzisa, siyakukholwa. Labo lofuna kubhabhatiswa, lichibi selilungile. Noma nini, noma nguliphi lihora lofuna kuta ngalo, ukhona lotolinaka. Kuthi manje ngiyacabanga singakavali, besifanele sihlabele liculo lelidzala laleli bandla. Ngiyamthanda, ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala. Siphakamisele tandla tethu kuNkulunkulu, futhi silihlabele ngetinhlitiyo tethu tonke. Sifuna ukuhlangana nani lapha ekseni, nakugabenca insimbi yemfica. Sona lesakhiwo lesi lesifanako ngesifundo lesithi umshado nedivorce kulungile asilihlabele manje ndzawonye danza akele tetsameli leti letinkulu tihlabele lelo manje le ngaphandle etinthanjeni lihlabeleni futhi ngoba Wangitsanza kuqala Wangithe ngeli simziso Esahlensa seKalvari Gwendi wakuphi na esahlensa seKalvari Sisalihlabela futhi ngifuna nichawulane nalonga kuwe uthi uNkulunkulu akubusise sihambe. Ngoba kucala wa Ongitse ngeli Sinziso Oh, animthandzi na? Akamangalisi na? Ngabe indzawo yakho yekubhaca na? Ulidvala eveni leliphela emandla, umpheme esikhatsini sesivungvungu, siphephelo kuphela lengisatiko. Ngakho ke lukholo lwami lubuka etulu kuwe, wena wundlu laseKalvari, msinzisi webuNkulunkulu. Manje ngive ngisakhuleka, susa lonke licala lami, makuthi mine kusukela namuhla, ngibe wakho wonke. Asiphakamise tandla tethu sisalihlabela. Kolo lwami lubuka etulukuwe Wena wundlu laseKalvari Omsinzisi webuNkulunkulu Manje ngive ngisakhuleka Susa sonke sono sam Ama kuthi mine kusukela namuhla Ngibe wakho wonke Asikhothamise tinhloko tethu manje sisalihamisha Lapho ninyathela ekudidekeni Logumnyama wempilo nelusizi lwanzanza wodonke kimi bani wena ngumholi wami yala bumnyama bubelilanga sula tinyembeti tekutsabuka Ungangivumelina nini ngiduke Ngisuke celene kwakho Nesakhothamise tinhloko tenu umfundisi wethu lothandzekako umnakethu Omar Neville uDr Kipper Tetsameli